It's Maureen Moore and Chrissy Cohen.
Jehovah, nilikuwa natumika kwako kwa muda mrefu sana. Sasa nitakujua Jehovah.
Sasa nifanyeje
kujua wewe vizuri baba
kwa maisha yangu.
I really want to more and more, more and more.
Sasa nifanyeje
kujua wewe vizuri baba
kwa maisha yangu.
I really want to more and more, more and more.
Jana ni wumba
Neno lako ni dawa
Magonjwa yote
Lakini moyo wangu
Amejana mawazo mingi sana
They have gone over my head
oh,
Like a heavy burden
They are too heavy for me Too heavy for me Sasa nifanyeje
kujua wewe vizuri baba
kwa maisha yangu
I really want to more and more more and more
Sasa nifanyeje
kujua wewe vizuri baba
kwa maisha yangu
I really want to more and more more and more Nalangu kwako
When I ask you give it to me
When I knock you open for me
Tina yako barikiwe
Lele nami lele Milele nami
Sasa nifanyeje
Sante Baba.